Kua reo Māori te waiata whakataki o Shortland Street. I tēnei wiki, he kaupapa mīharo kei te haere i te hōtaka o Shortland Street. Koinei te wā tuatahi i roto i ngā tau e 31, ka rerekē te waiata whakataki. I te wiki o te reo Māori, ka tukua e Shortland Street tētahi waiata whakataki hou e kia nei ko Waiho i te toipoto. He waiata e pāna ki te whakapiripiri i te tangata me te whakakotahitanga, kia pērā i ngā hoa me ngā whānau. I tautoko a te māngai pāho i te whakaputanga o tēnei waiata. Arā, he rōpū e hāpai ana i ngā kaupapa reo Māori. Nā Mahuia Bridgman Cooper te waiata i Tito, ā, nā Seth Hapu Rāwiko Marei tētahi manu tioriori hou i waiata. He ringa toi a Seth Hapu e kaha ana ki te Tito waiata mā etahi kai waiata Rongonui. Karekareka ki aia tā Shortland Street whakamānawa i te reo Māori. Hei tā te tumu whakaputa o Shortland Street, hei tā Oliver Driver, he rawe te whakanui i te reo Māori. E hare i te mea e panuni noana rātou i te waiata whakataki, engari ke ia ka kōrero hia te reo i te hōtaka nei hei āwhina i te katoa ki te ako i te reo. Ko tā te kaiwhakatau manuhiri, ko tā Monique, ka wero ia i ngā kaimahi mā te kōrero i ngā kupu Māori kia whakaharatau ai te katoa. Nō reira, kia areare mai ngā taringa ki te waiata hou ka pāhotia ki Shortland Street i te wiki nei. Ka mau tōna wehi.